abakugu mukisawe ekibenjigiriza bagamba nti ekiseera kituuse gavumenti esseewo obuwaze mu nkola eyabonna basome kisobozesa okulinyisa ku muwendo gw'abaana bagenda mu masomero. Kijiridde minisita akola ku byenjigiriza n'emizannyo eti Museveni okulagira wabeerewo okunoonyereza bazuule kitiifu ekiheddeyo abaana abalenzi abamalako ekyomusanvu okukendeera emyaka emityo n'egidiringana nti omwaka oguwedde newankubadde abawala 2,207 be baawandiisibwa otuli ekyomusanvu bannaabo abalenzi babadde 308 okusinga mu katono. Agati saba wandisi w'ekibiina ekigatta abasomesa kibiina Tufibat Baguma agamba nti abaana abalenzi basinze kuggwera mirimu egivaamu ensimbi gye bakola nga bakyali bato. Ate santi bonna basome ku mutendera gwa siniya ne primary abadde mulungi naye akyabulamu ekirungo eky'okukangavula abazadde n'abaana bagaana okugenda mu masomero ate nga bali mu myaka egisoma.
Mu kifo kya universal primary education ne universal secondary education ne tutandika universal compulsory primary education ne secondary education tukijja kulaga nti weziba ssaawa ez'okusoma teri mwana ali mu myaka egy'okubeera mu ssomero ayinza kubeera awo nga yetaaya nga buli omu alina okubeera mu ssomero ekyo kijja kutuyamba okugoberera abaana abalina emyaka y'okugenda mu ssomero kubanga bwe bakusanga era okugamba lwaki tuli mu ssomero.